Siyanibingelela nonke bazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu.
We greet you all brethren in the name of our Lord Jesus Christ.
Sibonga uNkulunkulu ngalesi sikhathi ukuba sikwazi ukuhlangana ezinyaweni zakhe.
And we thank the Lord for this time that we can sit at his feet.
Amathuba anje mahle amathuba okuba sivuselelwe ngokomphefumulo sakhiwe futhi.
Moments like these are wonderful, where within our souls we can be built up and taught. Shall we close our eyes and pray? Our Heavenly Father, we thank you for your grace and the love with which you bestow on us.
Siyabonga ngalolu suku oluhle olusha osivumele nathi ukuba singene kulo.
We thank you, Lord, for this new day that you allow us to enter into.
Siyacela ukuthi ngobubele bakho uphinde ube kanye nathi kulokhu kuhlangana.
And Lord, in your mercy, we ask that you would be with us as we meet.
Uzambule kithina ngamunye ngamunye njengokwesidingo semphefumulo yethu.
And that you can reveal yourself according to each and everyone's need.
Kuze kuthi zonke indawo futhi lapho lishunyelwa khona ngeqiniso ivangeli ube khona uthinte inhliziyo zabantu bakho.
And Lord, where your gospel is preached in truth, may you be there, Lord, and may people's hearts be touched.
Sikhumbula ngisho namagatsha onke akwasiza abantu lapho behlangene khona abazalwane. Kwangathi nakhona ungabavakashela usebenze ngamandla akho amakhulu.
And Lord, we remember the different branches of the mission there where your word is being preached. Lord, may you visit them and be with them.
Sibusise Nkosi ngomculo esizowuzwa, usibusise nangezwi lakho.
Lord, may you bless us through the singing that we will hear and through your word.
Gonke kwenzeke ukuba qhubeke ivangeli.
And Lord, through it all, may the gospel go forth.
NgoJesu Nkosi yethu siyacela.
In the name of our Lord Jesus Christ, we pray this.
Amen.
Amen. So the choir will be singing three songs. An Afrikaans song where we give praise to our Lord who came to this world. He suffered while he was here on this earth, so that we can be saved, so that we can receive salvation, a complete salvation through the work that he did. Iculo lesibhunu esizocula sicula simbongo uNkulunkulu, simbongo Jesu ngomsebenzi akawenzile. Wafika emhlabeni wasifela ukuthi thina sikwazi ukuthola ukusindiswa, ukusindiswa okupheleleyo, ukuthi nathi sikwazi ukuphila, ukuthi silethe udume egameni lakhe. Iculo lesiNgisi sibabaza ubungcwele nobukhulu bukaNkulunkulu. Uyisimanga usezulwini, ubukhazikhazi bakhe buyisimanga. Ilokho sidumisa ubukhulu bakhe. Besiculo, and then the Zulu song we sing, where the gospel came, and it came and it changed our lives. It changed us so much so that our hearts were changed. Our hearts that were in sin, where we had grudges, where we lived in evil, but the Lord Jesus came and he took it all away. And what more can we do than give our lives to him in thankfulness for what the Lord has done for us?
Greet everyone here this morning in the wonderful name of our Lord. And we thank Him that we can be together like this. The Lord is good to us. Undeservedly good. And the more one sees what the Lord's doing, we can't forget that who the one is that started this work. And often, and the more you see it, the more you realize we reap the benefits of His hard labor. Reverend Stegan and all the co-workers, they worked for this. And then we as young people come and we've got everything that we need. But it's their work and we might not forget that. But I remember once Reverend Stegan saying, one day if I'm not there, or when I'm not there, and the Lord bless the work and blesses everyone, stay faithful.
Unkulunkulu awubusise umsebenzi awubusise ngamandla anibusise nani futhi anoqhubeka ngokwethembeka.
But he didn't say it if the Lord blesses us. He said the Lord will bless you. The Lord will bless this work if you stay faithful, but do stay faithful.
Impeleni wathi unkulunkulu uzowubusisa lo msebenzi uma nithembeka kuye kodwa anoqhubeka futhi nithembeke.
And it is like that. Yesterday we had, I don't know, 150 people coming from all over South Africa to see the work here.
Futhi kunjalo izolo nje besinabantu cishe ikhulu namashumi amahlanu bebekade besivakashele beqhamuka engxenyeni eziningi zezwe nje lonke laseNingizimu Afrika bezobuka umsebenzi.
Not necessarily Christians, but people in the business from all religion, from all parts of South Africa came. And we could show them around.
Kungekhona nje uthi amaKristu lawa kodwa abantu beqhamuka ezingxenyeni ezahlukene zokuphila kwezamabhizinisi nakwiinkolo ezahlukene sakwazi ukuthi sibakhombise umsebenzi.
And it's amazing if you see people how they touched, can I say, just when they enter into the gate.
Kwisimanga futhi uma ubona indlela abantu abathinteka ngayo futhi abanye besangena nje ngamasango.
Before you preach, before you say anything, they feel something. One lady said when she entered into the gate, it felt as if all her burdens just rolled off her back. That's her own words. Another man said, I need to fetch my family. They need to come here. Another one said, I feel something here that I don't feel where I come from. God is still at work. And God is still with us. And He is still here. And if you don't feel it, and you don't experience it, go for prayer that your eyes can open. Otherwise, you'll miss out. We'll miss this blessing that God bestows on us. These days I was reading about Joshua. What a wonderful story. Joshua, the leader that God took and leading the Israelites over the Jordan River.
Joshua, lo mholo uNkulunkulu amthatha umsebenzisa ukuba ahola abakwaIsrayeli lapho sebewele umfula iJordan.
It's an amazing story if you think where they come from and where they got to this point.
Kuyindaba eyisimanga uma empeleni ucabanga ukuthi babesukaphi baze befinyelela sebela.
And then you think of that what God promised them. And here in the beginning of Joshua, they're standing at the edge of the river, and the Lord said, "Now I'll take you through the river." To the land that I promised you. And you can go and read it. It's wonderful promises that the Lord gave them. And promise them there where you set your foot, I'll give you that land. He tells him, no one will be able to stand against you. Just think of it. No one will be able to stand against you. I will be with you and never forsake you. But at the same time, the Lord tells them what is required of them. They need to be strong and courageous. They ought to obey the law. They ought to be faithful. And then the Lord said, I will be with you. And you can go and read it. We can't read everything, but it's an amazing story of how the Lord took them and the miracles that he did. We all know the story of Jericho, how the Lord helped him. Even read of the one battle against the Amorites, where the Lord stopped the sun so that they can attain the victory. But there were also challenges. There were also times, and you can go and read it, where Achan sinned. And where the Lord was not with them. And where they lost the battle. But there they dealt with it, and the Lord continued again with them. But what stands out is Joshua's obedience and submission to God. And because of his obedience, the whole nation of Israel walked with God. Started through Moses' obedience, Joshua, and the whole nation of Israel. So let's read from Joshua chapter 1. I'll read a few verses here and then a few verses later on, just to get the gist of it.
amanye ukuze siqonde kahle indaba.
But before we read, let's still pray. Lord, as we open your word, please speak to us. Take our few insignificant words and please may you multiply it and speak. Lord, may you, through your Holy Spirit, speak to each one of us. We pray and ask this for your kingdom. Amen.
Amen.
So Joshua 1 from verse 1. Now it happened, after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' servant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, cross over this Jordan, and you and all this people into the land which I am giving to them, to the sons of Israel.
Mose inceku yami ufile ngalokho suka uwele leli Jordani wena nalabo bantu bonke niye ezweni engibanika lona abantwana bakwaIsrayeli.
I have given you every place on which the sole of your foot treads, just as I promised to Moses.
Zonke izindawo ayakunyathela kuzo amathe onyawo lwenu ngininikile zona njengalokho ngakhuluma kuMose.
From the wilderness and this Lebanon, even as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and as far as the great sea towards the west shall be your territory.
Kusukelehlane nakuleli Lebanon kuze kufike emfuleni omkhulu umfula iEufrate lonke izwe lamaheti nakuze kube selwandle olukhulu ngasentshonalanga kuyakuba ngumkhawulo wenu.
No man will stand before you to oppose you. As long as you live, just as I was with Moses, so will I be with you. I will not fail or abandon you.
Akubakho umuntu ongema phambi kwakho zonke insuku zokuhamba kwakho. Njengalokho nganginaye uMose, kanjalo ngiyakuba nawe. Angikukuyeka, angikukushiya.
Be strong and confident and courageous, for you will give this people as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them.
Qina umesibini ngokuba uyakwenza ukuba laba bantu badle izwe engalifungela oyise ukubanika lona.
Only be strong and very courageous. Be careful to do everything in accordance with the entire law which Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may prosper and be successful wherever you go.
Qina kuphela umesibinde kakhulu, uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose inceku yami. Ungaphambuki kuwo ngakwesokunene noma kwesokhohlo ukuba ube nempumelelo noma phi la uya khona.
This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall read and meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will be successful.
Lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, kepha ozindla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo. Ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
Angikuyalile na, qina umesibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma phi la uya khona.
There is a way to serve God in a way that meets his purpose.
Ikhona indlela yokumkhonza uNkulunkulu ngendlela efeza lokho kuyisidingo sakhe.
There is a way to serve God that will give us inner peace.
Kukhona indlela yokumkhonza uNkulunkulu ekwazi ukusipha ukuthula ngaphakathi.
There is a way to serve God which is the right way to serve him.
Kukhona indlela yokumkhonza uNkulunkulu ekuyiyona indlela ekuyiyona yona yokumkhonza.
A way that we know is with me.
Indlela lapho sazi siqonda ukuthi uNkulunkulu nami.
A way that when I wake up in the morning, I can't wait to see what God's going to do.
Ngendlela lapho ukuthi mangivuke ekseni ngibe nokulangazelela ukuthi ngifuna ukubona ukuthi kuphi uNkulunkulu azokwenza.
There is a way to serve God that I know I'm in communion with God.
Kukhona indlela yokumkhonza uNkulunkulu lapho ngikwazi ukuqonda ukuthi ngiyazwela ngiyazi ukuthi nginenhlanganyelo noNkulunkulu.
There is a way to serve God that if I put my head on the pillow at night that I can thank him for the day.
Kukhona indlela engamkhonza ngayo uNkulunkulu ekuthi lapho selishona sengiyolibeka ikhanda ngilala ngibe nokumbonga uNkulunkulu.
It's a way that gives me peace.
Indlela engipha ukuthula.
It's a way that satisfies.
Indlela enelisayo.
It's a way that gives me everything I need.
Kuyindlela le ekwazi ukungipha konke engikudingayo.
It's a way that gives me joy.
Indlela engipha ukuthokoza.
And a way that I know I do what I should do.
Lapho ngazi ukuthi ngimele ukwenza lokho engifanele ukwenza.
There's a way to see things.
Kube khona indlela engikwazi ukubona ngayo izinto.
To see it the way God sees it.
Ngikubone ngalendlela uNkulunkulu akubona ngayo.
To see life and things that happened in God's eyes.
Ngibona ukuphila nezinto ezenzakalayo ngikubuke ngamehlo kaNkulunkulu.
It's a way where you're committed to God.
Lapho ngizinikele ngokuphelele kuNkulunkulu.
You submit to him.
Ngimthobela uNkulunkulu.
And in everything you do, you want to walk with him.
Kuthi khona konke okwenzayo ube nokufisa ukuthi uhambe kanye naye uNkulunkulu.
It's a life of total dependence on God.
Impilo yokuzinikela nokuncika ngokuphelele kuNkulunkulu.
Do you have that life?
Unawo leyo mpilo?
Do you live that life?
Uyayiphila leyo mpilo?
Or do you feel that something's missing?
Noma uyayizwela ukuthi khona okungekho.
Or do you feel that something is not there that should be there?
Noma uyayizwela ukuthi khona obekumele ukuthi khona kodwa kukho.
Maybe you're not at total peace.
Mhlawumbe awunako ukuthula okuphelele.
Maybe you're always at strife with people.
Mhlawumbe njalo uba nokushayisana nabantu.
Maybe you wonder, should I do this, should I do that? Must it be like this?
Mhlawumbe njalo uyacabanga nokubuzana ukuthi ngikwenze lokhu, ngingakwenzi lokhu, kube ngalendlela noma cha.
There's a way to live in total obedience to God that gives peace to your soul.
Kukhona indlela yokuthi umuntu angamphilela uNkulunkulu, amlalele, amthobele ngokuphelele. Ngaleyo ndlela ube nokuthula emphefumulweni.
It has to be like that.
Kumele empeleni ukuba kube njalo.
If it's not like that, there's something missing in our lives.
Makungenjalo kukhona okusilele empilweni zethu.
If it's not there, I'm missing something.
Uma kungekho lokhu khona engingenakho.
Because following God with all our hearts is a life of perfection.
Ngoba ukumphilela simlandele uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke kuyimpilo yokupheleliswa.
Just think of it. Joshua and Caleb, out of more than a million people that left Egypt, only these two entered the promised land.
Ngakucabange nje lokhu ukuthi uJoshua kanye noCaleb phakathi kwezigidigidi zabantu ezaphuma eGibhithe yilaba babili kuphela abangena izwe lesithembiso.
Now it's true that maybe it wasn't God's will that everyone entered.
Yebo kuliqinisa ukuthi kwangeyona intando kaNkulunkulu ukuba wonke umuntu angene.
But maybe it's true that many should have entered and they didn't.
Kodwa iqiniso lokuthi baningi okufanele ukuthi bangene kodwa bangena.
Maybe more should have been there but they weren't there anymore.
Mhlambe baningi okufanele ukuthi babe khona lapho kodwa babe ngasekho.
They didn't live the life that they had to live.
Abayiphilanga impilo okufanele bayiphile.
They didn't do things the way they had to do it.
Abazenzanga izinto ngendlela emele bazenze ngayo.
And yes, Caleb and Joshua, They lived the same with all the people in the desert. They saw the same miracles. They had the same difficulties. Everything the same. But yet they saw things different.
Kodwa nangu manje uKaleb noJoshua baphile nalabo abantu bahamba nabehlane badabula kukho konke abadabule kukho izimanga bayibona nabo bazibona nobunzima ababedlula kukho nabo labo abadlula khona.
12 went out to spy the land to see a different.
Abayishumi nambili beyohlolizwe ababili babona ngokuhlukile ngani na?
10 see it in the wrong way and 2 see it in the right way. Why is that?
Abayishumi bakubona ngendlela engeyona kodwa ababili bathi yona ndlela lengani kube njalo.
There is a way to see things through God's eyes. That makes sense.
Kukhona indlela yokubuka izinto ngeso likaNkulunkulu bese uyaziqonda lezi.
That makes sense when you see it.
Uthi makubona ngaleliso uzibone lezi zinto bese uyaqonda.
And you can accept it when it happens.
Ukwamukele mase kwenzeka.
That if you know I've done what God's told me, I can accept things.
Wazi ukuthi mawuthi ngenze lokhu uNkulunkulu ebengitshela ukuthi angikwenze, nginokuthula ngakwamukela konke okwenzakalayo.
And young people, the gospel shouldn't be a gospel with a gun to your head.
Bantu abasha, ivangeli akumele kube ivangeli kube ngathi uphoqiwe kulona uthi ngena kulo ngenkani.
There's a story in the Second World War where the Germans were advancing into the Russian territory.
Kukhona indaba exoxwayo, indaba eyenzeka empeleni ngesikhathi sempi yesibili yomhlaba lapha amaJalimane eseyongena endaweni yamaRussia.
And the Russians couldn't stop the Germans. They just kept on advancing.
AmaRussia ahluleka ukuthi angawamisa amaJalimane. AmaJalimane belokhu ephikelela nje yongena phakathi eRussia.
And what happened, the Russians were just giving up. When the Germans come, they would give up.
Obekwenzeka ubethi ngesikhathi engena ngamandla amaJalimane, amaRussia aphela amandla ashiye phansi.
And what the Russians did, and this is in the history books, behind every Russian soldier, they put another Russian soldier.
Bebekwenza amaJalimane futhi lokhu kubhaliwe encwadini zomlando. Bekuthi emva kwesosha laseRussia kufakwe elinye laseJalimane.
And the purpose of the second Russian soldier was that when the first soldier turns around, he had to shoot them and kill them.
Empeleni bekuba isosha laseRussia landela laseRussia. Inhloso yalo bekuthi uma ngabe lo phambili ekhathala, mayibheke emuva adubule umfowabo amelane naye.
And so the first soldier knew, I can't turn around, I'll be shot. I have to just go forward.
Manje belazike isosha leli eliphambili ukuthi angikwazi ukuthi ngaphindele emuva. Uma ngiphindele emuva, lo semva kwami uzongidubula.
And it changed the war because they then started advancing, the Russians.
Lokho kwayiguqula impi ngoba bakwazike manje ukuthi balwe namaRussia.
But I often think of it because that's not what the gospel should be like.
Ngingukucabanga ke lokho kaningi ngithi ivangeli akumele libe njalo.
It shouldn't be that someone sits behind you and say, you have to do this, you have to do this, you have to do this.
Akumele uthi kube njalo ekukholweni, uthi kube nomuntu okumele njalo ngemuva ukuthi kumele ukwenze lokhu, kumele wenze kanje.
If that's the case, you don't have this life.
Uma kunjalo kusho ukuthi awukakutholi lokuphila.
It should be a matter of, I want to do this.
Bekumele kube ukuthi umuntu unokulangazelela, yena ozifunela ukuthi ngiyafuna ukwenza lokhu.
I experience something if I obey God.
Kukhona engikuzwayo uma ngimlalela uNkulunkulu.
I want to do it.
Ngiyafuna ukwenza.
If it's not like that, you're not having that life.
Uma kungenjalo awunako lokho kuphila.
And if I read of Joshua,
mangifunda ngoJoshua,
I think of that life. Life in obedience to God.
Ngicabanga leyo mpilo, impilo yokumlalela uNkulunkulu.
Life trusting him.
Impilo yokumethemba uNkulunkulu.
Keeping his commandments.
Ukugcina imiyalo yakhe.
And then miracles that God did.
Bese kulandela ke izimanga lezo uNkulunkulu amenzela zona.
Do you have that life?
Unawo yini leyo mpilo?
Sometimes we are our own worst enemy.
Kwesinye isikhathi thina umuntu uphenduka isitha sakho.
We are our own worst enemy. We sit with grudges. We sit with things in our heart. We sit with sin that we know. And we lose that life.
Sibe isitha, umuntu abe isitha sakho uqobo ngoba sizohlala namagqubu. Sihlale nezinto esazi ukuthi azihambi kahle empilweni zethu. Sihlale nesono esazi empilweni yethu.
Even if it's small things, it prevents you from experiencing that life.
Noma ngabe ngaba izinto ezincane ziyakuvimba ukuba ungakwazi ukuzwa lokuphila.
And maybe you will miss out on the promised land what God promised you.
Bese mhlawumbe ulahlekelwe izwe lesithembiso lelo uNkulunkulu akuthembisa lona.
Spurgeon says the way of obedience is a life of the highest honor.
USpurgeon uthi impilo yokuphila umlalela umthobeli uNkulunkulu impilo yezinga eliphezulu.
It's the highest honor you can reach to be obedient to God.
Izinga eliphezulu lokuhlonipheka empilweni ongafinyelela kulo uma ukwazi ukumthobela
uNkulunkulu. There is no higher honor in this world than that.
Akukho ukuhlonishwa okunye okungaphezulu kwalokho.
Obedience is the glory of human life.
Ukulalela nokuthoba kuyinkazimulo yokuphila komuntu.
The glory which our Lord has given to the his chosen, even his own glory, he's given a part of his glory to those who serve him.
Kuyingxenye yenkazimulo, inkazimulo kaNkulunkulu ayithathile ukuthi angayipha labo abamkhonzayo.
He learned obedience. He always did the things which pleased the Father.
Wafunda ukulalela njalo enza izinto ezimthozisayo ubaba.
Always did the things that pleased the Father. Are we conscious of that? That what I do must please God.
Njalo enza izinto ezimthozisayo uNkulunkulu sinakho inlokho ukuthi njalo ngibe nokuthi engikwenzayo. Kumele kumthokozise uNkulunkulu.
May this be our glory.
Kwangathi lokhu ngaba inkazimulo yethu.
We are led, guided, directed, and we follow where our Lord has gone. To us who believe, he is honor.
Siyaholwa futhi sihamba lapho uNkulunkulu, lapho inkosi yethu ihamba khona, kithina kumele kube udumo lokho.
It must be an honor to us to say I am a Christian.
Kumele kube inhlanhla kithina sikubone njengentokozo ukuthi ngingumKristu.
And you know what, if you say that, if you can stand up for that, even others will honor you.
Yazi uma ungakusho lokho, uma ungakwazi ukuthi kumele lokho, nabanye bangakuhlonipha.
These days I was driving in a car.
Lezi insuku bengihamba ngemoto,
and there was another person with me. I think he was a Muslim, another religion.
Khona munye ebengihamba naye ngicabanga ukuthi ube isulumane kodwa ube wenye inkolo.
Now you think, should I pray? Should I not pray? I normally pray before I drive.
Manje ngoba ngihamba nalo muntu wenye inkolo ngiyacabanga ngithandaze ngingathandazi ngijwayele ukuthandaza mangihamba.
And so I said to him, I'm a Christian. Would you mind if I pray before we drive?
Ngase ngithi kuyena ngingumKristu. Ungaba nenkinga yini uma ngingake ngiqale ngokuthandaza phambi kuthi sami?
And he said, you know what? No problem. I also pray to my God. You pray. Please pray.
Why said, "Hawu ayikho inkinga nami ngiyathandaza vele kwami uNkulunkulu, uthandaza."
And he'll honor you for it.
Yokuhlonipha futhi uNkulunkulu wakho ngalokho.
Maybe if I don't pray, he'll think nothing of me.
Kodwa uma ngingathandazi akukho angicabangela khona.
The soldier, to a soldier, it is the greatest honor to have accomplished his sovereign command. Sovereign's command.
Isosha uma ngabe selikwazile ukwenza umyalelo elithunywe isosha elingaphezulu kwakhe lisuke lithokoza kakhulu ukuthi likwenzile elithunywe khona.
He does not reduce his manhood who subjects to honorable command. You're not lesser for it.
Akumehlisi lokhu ukuthi abe umuntu othobela imithetho ayinikeziwe.
No, he is exalted by obeying.
Khona kunalokhu uyaphakanyiswa ngokuthi athobe enza kutshelwayo.
Do you have that life?
Unayo leyo mpilo na?
And here I think a secret lies, if we can read it again, verse 7.
7 and 8.
Only be strong and very courageous. Be careful. Be careful to do everything in accordance with the entire law which Moses, my servant, commanded you.
Qina kuphela ume isibindi kakhulu uqaphele uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke kuyala ngawo uMose inceku yami.
It's interesting, he says, do whatever my servant Moses commanded you.
Okuyisimanga uthi wenze konke kuyala akuyala ngakho uMose inceku yami.
Not what I commanded you. He uses Moses' name here, what Moses commanded you.
Akasho uthi lokho engakuyala ngakho mina ufaka igama la Mose uthi lokho uMose akuyala ngakho.
Of course we know the Lord spoke to Moses.
Yebo siyazi inkosi yakhuluma kuMose.
And Moses told them what the Lord had told him.
UMose wabadlulisela lokho uNkulunkulu abakutshele amtshele khona.
It's not wrong to refer to the servant of the Lord.
Akukubi ukuba umuntu afake igama lenceku yenkosi.
It's not wrong to say Reverend Stegan taught us many things. We need to do that.
Akukubi ukuthi size sisho ukuthi ubaba umfundisi uStegan wasifundisa izinto eziningi, kumele sikwenze lokho asifundisa khona.
Do not turn from it to the right or to the left, so that you may prosper and be successful wherever you go.
Ungaphambuki kuwo ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ukuba ube nempumelelo noma phi la uya khona.
This book of the law shall not depart from your mouth, shall not depart from you, shall be with you all the time. But you shall read and meditate on it day and night.
Lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho kepha wozindla ngayo imini nobusuku.
It must be a part of us. This what we read must be a part of it. Day and night must be in our minds.
Kumele kube ingxenye yokuphila kwethu lokho esikufundayo ubusuku nemini kube seyingqondweni zethu.
And then again, so that you may be careful to do in accordance with all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will be successful.
Aphinda athi ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo, ngokuba lapho yakuhlamelisa indlela yakho uphumelele kahle.
Carefully. Carefully following God's instructions.
Ngokuqaphela uqaphelisise ulandele imiyalo kaNkulunkulu.
With the utmost care.
Ngokuqaphela okukhulu.
With caution.
Futhi nangokubhekisisa.
Consider everything carefully.
Yonke into uyibheke uyiqaphelisise.
Consider that what you do, that what you say, that how you react. Consider it carefully.
Qaphelisise konke kahle okwenzayo, okushoyo, okuphendulayo.
So that we may not sin.
Ukuze singoni.
Consider it so that we don't sin.
Kuqaphele lokhu ukuze ungoni.
Wesley says, God's promise was conditional. God's promise was conditional. There was a condition to his promise.
Wesley uthi kwisithembiso lesi sikaNkulunkulu kwakunembandela ehambisana naso.
And might be withdrawn on their breach.
Uthi leso sithembiso leso uma kukhona ukuphula wena kule mbandela singahoxiswa.
God said, I will bless you, I will be with you, but this is what you need to do.
NkuluNkulu uthi ngiyakubusisa, ngiyakuba nawe, kodwa nakho kumele ukwenze wena.
And if you don't do this, he might withdraw.
Uma ungakwenzi lokhu, kungenzeka hoxe.
Just think of that. God withdraws.
Banga uNkulunkulu ehlehle.
Because we don't consider carefully what we do.
Ngoba thina singaqapheli sisi esikwenzayo.
And we take it lightly.
Sikuthathe kalula.
Someone reminded us these days, Reverend Stegan, where he said there's no excuse for sin.
Khona sikhumbuzile kulezi insuku lapho ubaba umfundisi ethi akukho ukuzithethelela ngesono.
No excuse. You have no excuse. You can't say, but he treated me badly. he did that, that one did that. That's why I'm like that. You can't even say I'm sick. That's why I get so irritated. There is no excuse.
Akukho ukuzithethelela nakancane. Ngeke uthi ngenze isono ngoba lo muntu ukhulume kanje kimi noma ungenze kanje noma ingoba ngiyagula yikho ngicasuka kalula. Cha, akukho ukuyithethelela.
A study was done under managers to say what is the most excuse, the excuse you get the most.
Kwake kwenziwa inhlolomvo phakathi kwabaphathi abayimanager ukuthi ikuphi ukuyithethelela noma izabo oyithola kakhulu.
And the number one was, it wasn't my fault. It wasn't me.
Isokuqala esabasebenzisayo isivikele ukuyithethelela ngaso athi umuntu bengaqondene nami bengelona iphutha lami.
Number two was, it was someone else.
Okwesibili bathi bekomunye.
That's how we are. It's never my fault. It's always the next one's fault. He did something. He upset me. It's his fault.
Sinjalo nje, njalo akulona iphutha lami, yaqondene nami, wena ungithukuthelisile, iphutha lakhe.
And so every sin we have, what we know we're doing wrong, we have an excuse.
Bese ke njalo isono nesono esenzayo, konke esikwenza ukuphambene siyayithethelela.
Reverend Stegan said there's no excuse for sin, no matter what your circumstances are, no matter what it is. There's never an excuse.
Ubaba umfundisi uStegen wathi akukho ukuzithethelela ngesono noma ngabe wenzeni noma kwenzakaleni kodwa akukho ukuzithethelela ongakubeka ngesono.
Do not turn from it to the right or to the left.
Ungachezuki kukho ukuya ngakwesokudla noma kwesokunene.
Do you know if you go in a certain direction?
Yazi uma uhamba uya ngasengxenyeni ohlangothini oluthize.
And you fly with a plane and you must travel far.
Bese uhamba ngebhano elizodinga ukuthi lihambe isikhathi.
If you change 1 degree, you will miss your destination by far.
Uma ungakuthi ukuchezuka nje kancane, ungaphambuka ulahleke kule ndawo ubuya kuyo, uphambuka impela ibanga.
George O. Wood writes that on October 31, 1983, Korean Airlines flight 007 dispatched from Alaska for a direct flight to South Korea. To Seoul, Korea. Unknown to the crew, however, the computer engaging the flight navigation system contained a 1.5 degree routing error.
Bengazi laba bagibe abagibele abaphakathi laba kuyibona empeleni abakade belishayela ibhano ukuthi kwikhompyutha yalo ibhano yokuyona ufane bakhombisa indlela kuthe ukuphambana kancane inkomba indlela yabo ithe ukushaya yalahlekelwa indawo kancane.
At the point of departure, the mistake was unnoticeable. Unnoticeable. They didn't realize we're going in the wrong direction.
Ngesikhathi selisuka-ke ibhanoyi selimweni selihamba abaqaphelanga ukuthi kukhona okungahambi kahle kulo mshini wethu.
100 miles out, the deviation was still so small as to be undetectable.
Sebehambile amamayela ayikhulu bekungekabonakali ukuthi khona iphutha elikhona badukile.
You think I know what is right, but I don't need to do it exactly like that. I can deviate a little bit.
Besuthi ngiyakwazi kumele ngikwenze kodwa ngiyazi futhi ukuthi akudingi ukuthi ngize ngikwenzisise ngalendlela ngoba ngiyazi.
I don't know if it's necessary to go to that extent. I'll just deviate a little bit.
Angazi noma kuya ngempela kumele ukuthi ngize ngikwenze ngalendlela ngqo. Ngizobe ngithi ukuchezwa kancane nje.
But as the giant 747 continued through the elutations and out over the Pacific, the plane strayed increasingly from its proper course. Eventually, it was flying over Soviet Union space, airspace.
Ngesikhathi lihamba ke leli bhanoyi laya ngempela ngokuduka isigcino lase lihamba ezweni le Soviet Union kwenye indawo manje.
Soviet radar picked up the error and the fighter jets scrambled into the air to intercept. Over mainland Russia, the jets shot flight 007 out of the sky, and all aboard lost their lives. Choose your direction well, although poor choices may hurt you in only minor ways for a while. The longer you go, the more harm they bring.
Khetha kahle indlela yakho ukuthi ukhetha iphi indlela futhi uma uhamba ngendlela edukile ngokuqhubeka kwakho lokuduka kuleyo ndlela kuyilapho ikulu ingozi ozifaka kuyona.
Don't change from the left or the right from that what you know that God showed us.
Ungaphambukeli ngakwesokudla noma ngakwesokunene kulokho uNkulunkulu akukhombise khona.
If you can turn your Bible one page, Joshua 3, verse
3.
And they commanded the people, when you see the Ark of the Covenant of the Lord your God being carried by the Levitical priests, then you shall set out from where you are and will follow.
I've
seen something in Reverend Stegan's life.
Kukhona engakubona ngakuPaul empilweni kaBaba umfundisi uStegan walapha ekhaya.
There where God moved, there he was.
Uthi lapho uNkulunkulu ebehamba khona, enyakaza khona.
There where God did something, there he supported.
Lapho uNkulunkulu ebenza ukuthize, ikhona bebakhona na.
We must be there where God moves.
Kumele sibe lapho la uNkulunkulu esebenza khona.
We must be there where he is busy.
Sibe lapho uNkulunkulu akhona esebenza khona.
They had to move when the ark moved.
Kwathi ukuthi uma ngabe umphongolo uhamba nabo balandele.
You know another place where God often works?
Yazenye indawo la upho uNkulunkulu ejwayele ukusebenza khona.
Is where people have fellowship. Where Christians come together to have fellowship.
Lapho abantu behlangene khona, lapho amaKristu ehlangene khona ukudumisa ukuhlanganyela ndawonye.
Now I'm in the work. I work at the bottling plant.
Ngisemsebenzini ngilaphaya ekukhiqizwa khona amanzi.
I can talk about bottles and machines all day long.
Ngingakhuluma ngamabhodlela nangemshini usuku lonke.
It interests me and it's God's work.
Ngoba kuyinto engibuka ngiyithande futhi iwumsebenzi kaNkulunkulu.
And God works there and often there we pray together.
uNkulunkulu uyasebenza khona futhi nakhona siyathandaza.
But it doesn't end there.
Kodwa akugcini lapho.
There are other places where I can be involved in the church where I'll be uplifted.
Kodwa zikhona futhi ezinye ingxenye zomsebenzi zebandla la ngingaba khona futhi ngikhuliswe nakhona ngokomoya.
It is important, the fellowship of Christians.
Kubaluleke kakhulu ukuhlanganyela kwabazalwane.
And it's important to be involved.
Kubaluleke kakhulu futhi ukuba ingxenye.
D.L. Moody was visiting a prominent Chicago citizen when the idea of church membership and involvement came up.
Umfundisi uD.L. Moody wevashele elinye ilunga lebandla laseChicago lapho ingxoxo yabo yaqhamuka yobulunga bebandla.
I believe I can be just as good a Christian outside the church as I can be inside the church, the man said.
Tikele umfundisi, hayi mina ngiyakholwa ukuthi ngingaba umzalwane umKristo ophila kahle nje oziphethe kahle noma ngingaphandle kwebandla ngiphila impilo engingayiphila ebandleni.
Moody said nothing. Instead, he moved to the fireplace, blazing against the winter outside. Removed one burning coal and placed it on the lawn.
Umfundisi lo D.L. Moody ashonge lutho. Kodwa wayesethi ukuqhela kancane kuyena waye emlilweni kodwa ubasiwe lapho ngamalahle. Wayesethatha ilahle lodwa emlilweni elivuthayo walibeka nje eceleni walikhipha emlilweni.
The two men sat together and watching the coal die out.
Ahlala ke umabili lamadoda yena umfundisi umuthi nalo omunye umfundisi bebuka lelilahle liphelwa amandla licishe.
I see, the other man said.
Yayisithi lenye indoda, hawu ngiyabona.
Fellowship of Christians is important.
Hlanganyela kwamaKristu kubalulekile.
I'm rushing because of time.
Verse
4. However, there shall be a distance between you and it of about 2,000 cubits, 3,000 feet by measurement. Do not come near to it. This is the ark of the Lord. Do not come near to it so that you may be able to see the ark and you know the way you are to go. For you have not passed this way before.
Ivesi lesine nokho kuya kuba khona ibanga phakathi kwenu nawo umphongolo lowo lingangezingalo eziyinkulungwane ezimbili ngokulinganisa ningasondeli kuwo ukuba nazi indlela eniya kuhamba ngayo ngokuba anidlulanga ngalendlela phambili.
Now we know the story and you can go and read it in 2 Samuel chapter 6 where Uzziah, where the ark fell. And he stopped it, tried to stop that and help that.
Siyayazi indaba encwadini kaSamuel wesibili sahlo sesithupha indaba kauzi lo wazama ukubamba umphongolo ngesikhathi uwa.
And God struck him down.
UNkulunkulu wamshaya wafa.
From the account of Uzziah seeking to steady the ark, we can learn the following principle. Those who attempt to direct God's work without his authority bring spiritual death upon themselves.
Singafunda ngendaba yalendodo uza ukuthi labo abazama ukuthi kube ngathi ibona bakhombisa umsebenzi kaNkuluNkulu ukuthi kuhamba kanjani bebe bengenalo igunya eliqhamwa uNkuluNkulu baletha ukufa ngokomoya empilweni zabo.
They had to keep a certain distance from the ark.
Kwathi ukuthi kube nebanga thizeni abalishiyayo phakathi kwabo nomphongolo.
God directed it like that.
UNkulunkulu yena wakhola kanjalo.
Now I want to say something, but I don't want you to take it wrong.
Kukhona engithanda ukusho kodwa ngifisa ukuthi ningangizwa kabi.
There's God's work, and there's that what we do.
Kukhona umsebenzi kaNkulunkulu, kube khona lokho esikwenzayo.
And we do God's work.
Yawenza umsebenzi kaNkulunkulu.
That is our aim. That's what we want to do.
Kuyinhloso yethu lokho esifuna ukwenza.
But we cannot move without God telling us to do it.
Kodwa sikwazi ukuthi sinyakaze ngaphambi kokuthi uNkulunkulu asitshele.
And there can be a danger that in my eagerness I forget God and I do the wrong thing.
Kodwa ngaba khona ingozi ukuthi ngenxa yokulangazelela kwami ukushisela kwami leyo nto ngiqale nginyakaze.
For the right reason, for the right motive, and I do the wrong thing. And God didn't want it to happen like that. He didn't want you to say it like that. And sometimes we make mistakes. I remember in my life, when I started working there at the water factory. And for the first years, I did it with all my heart.
It
wasn't wrong. I wanted to do it for God's work. And I did it really with all my heart. But if a person did the wrong thing, I was strict. Now, I'm not saying you may not be strict, but maybe at times too strict. Maybe at times not let God lead me, but maybe my own thing out of knowledge. And there came a time where the Lord convicted me with a verse that said, you're doing my work, but you're not doing my will.
kwabakhona isikhathi lapho uNkulunkulu angiqondisa khona ekhuluma nami ngezwe lithi wenza umsebenzi wami.
And I'm not saying there mustn't be discipline. Discipline must be there. Order must be there.
Angisho ukungabi kuqondiswa kwezinto kumele kube khona futhi kumele izinto zihambe ngokomthetho.
But God must be in it.
Kodwa uNkulunkulu akabe kukho lokho.
God must lead it.
uNkulunkulu kumele
ho. He must guide it and we must be in tune with him. Otherwise we do the wrong thing.
Kumele uNkulunkulu kube uyena osiholayo ngaphandle kwalokho sozenzela kwethu.
Reverend Stegan said, never forget this for the rest of your life. You can't do God's work in your own way.
Baba mfundisi Stegan wathi ungakukhohlwa lokho impilo yakho yonke angeke ukwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngeyakho indlela.
Woe to you if you try to do God's work according to your own thinking or the way you think it should be done.
Maye kuwe mawufuna ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngeyakho indlela noma ngendlela ocabanga wena uthi kumele wenziwe ngayo.
You may only do it as God has prescribed or commanded.
Ungakwenza ukwenza kuphela ngendlela uNkulunkulu akuyale ngayo akutshele ngayo.
Even if you get as old as Methuselah, never forget you can do God's way, work only in God's way.
Noma ungaba mdala uzugugu be njengomethuzela umuntu waphila iminyaka eminingi kunabo bonke kodwa umsebenzi kaNkulunkulu umele ukwenza ngendlela kaNkulunkulu.
Will you ever forget that you can't do it according to your traditions or customs?
Ngeke uzukwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokweyakho indlela ngokwakho umcabango nangendlela wena okuyisiko lakho ngayo.
God's work is not dependent on me. I'm dependent on God's work.
Umsebenzi kaNkulunkulu awuncikile kumina kodwa imina oncike kuona umsebenzi
kaNkulunkulu. It is not my work, it is God's work.
Akukona umsebenzi wami kodwa umsebenzi kaNkulunkulu.
And if I start thinking the work is only dependent on me and if I'm not there the work won't happen, you're in a very dangerous place.
Uma unokucabanga ukuthi umsebenzi uncike kimi, uma ngekho mina umsebenzi ungama usengozini.
One can continue, verse 5. Sanctify yourselves for God's miracles.
Ngiqhubeka evesini lesihlanu uthi sinqiliseni eningqilisela izimangaliso zikaNkulunkulu.
Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders and miracles. If we sanctify ourselves, God will do the miracles.
Sinqiliseni ngoba kusasa uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu. Uma sizincwelisa, uNkulunkulu angazenza izimangaliso.
You can continue, verse 13. As soon as their feet touched the water, then the water departed. They had to do something.
Singafunde evesini leshumi nantathu lapho amathe ezinyawo zabo ethinta amanzi ashabalala. UNkulunkulu wasebenza.
Interesting, when they crossed the Red Sea, they had Pharaoh behind them. They were in fear, and the Lord did a miracle.
Kuyisimanga esikhathi be wela ulwandle olubomvu babelandelwa uFaro emva kwabo.
This time the Lord said, you go into the water, let the ark, the people that carry it, when their feet touch the water, I will depart, open the water.
Lapho uNkulunkulu wenza isimanga amanzi avuleka ulwandle, kodwa lana uthi nosondela, lapho labantu holayo inyawo zabo sezithinta amanzi, azonqamuka amanzi.
If you read a bit further, chapter 4, verse 4 to 7, you can go and read it. Joshua tells them, 12 men, go back into the river and fetch 12 stones. Put them on your shoulders. So these were big stones. And they build an altar so that when their children one day ask them, what happened here, they can explain it to them. Now remember, most of these people, the Israelites, I don't know if they were second or third generation, but they were the next generation.
Kodwa khumbula ukuthi abantu abaningi lana labo kwaIsrayeli angazi bekuyizulwane sesibili noma sesithathu kodwa bese kuyizulwane silandelayo.
And they built the altar so that even the next generation they can talk about it, what God did for them.
Balakhi altar ukuze nezulwane ezilandelayo bakwazi ukuxoxa ngakho babakhombisa ukwenza uNkulunkulu.
And I thought, number one, do we still have that our forefathers taught us and had and experienced?
Cabanga ukuthi ngabe sisenakho ithina lokho omkhulu bethu abakufunda abahlangabezana nako.
Maybe I'm second generation. Yeah, I think second or third.
Mhlambe ngizulwane sesibili noma sesithathu.
And what are we doing that our children also experience that?
Manje ithi ikuphi esikwenzayo thina sizulwane sesibili ukuze nezethu izingane zihlangabezane nazo.
If you look at statistics of second generation, the success rate is very low.
Uma ubuka ucwaningo lwenziwayo ukuthi izinto zihamba kanjani mase kwizulwane sesibili, ukuphumelela kuncane kakhulu.
What are we doing that the next generation will not lose this way?
Senzani thina ukuze isizukulwane silandelayo singalahlekelwa yile ndlela.
And very often parents want to make it easy for their children.
Kaningi abazali bazama ukuthi izinto zenziwe zibe lula kwenzelwa ingane.
Maybe a parent said, I had this so difficult in my life when I was a kid. So difficult, I didn't have this.
Umzala athi, hey mina ngesikhathi ngikhula kwakulukhuni kakhulu kimina ngangingenakho lokhu.
And now what do? We compensate with our children. So we don't want them to have that same difficulty. I'll look after them. I'll do everything that they don't experience that.
Bese senze njani sesithi hayi angifuni izingane zami zona ukuthi zithwale kanzima sengozama ukuthi zona zingadluli obabunzima ngizobenzela khona lo.
And I will lose that what God's given us in the revival.
Bese ngalokho balahlekelwe lokho uNkulunkulu asipha khona emvuselelo.
They will lose it, second, third generation. One can talk long about it. You go and say, Lord, what am I to do with my children that they don't lose this?
Maybe
you don't know because you haven't experienced it. In business, 30% of second generations are successful. When the business is handed from the first to the second, 30% is successful.
My business 12%
is successful from second to third.
Uma sekuya kwizukulwane sesithathu sekunciphe kakhulu kuba u12%.
Is that what we want? Now ask yourself, Lord, am I doing what I should do with my children? Am I bringing them up so that we don't lose this what God's given us? Make it a matter of prayer, or they will lose it. Lenin, the Russian communist, said, give me your child for 4 years and the seed I have sown will never be uprooted. Lenin was a communist. He said, if I teach your child for 4 years, he will never lose that what I taught him.
Lenin lelo communist elikhulu yena wathi unganginika ingane yakho iminyaka emine nje kuphela engoyifundisa khona kuyotshaleka kuyona leyo ngane ngeke kuze kusiphulwe umuntu.
Give me your child for 8 years and he will be a communist forever.
Wayesethi ma ungakungineyo nake iminyaka ewu-8 awu yoba yikhomanisi kuze kube sekufike.
Why could he say that? Why could he have that passion and that what he believes? That he said in 8 years he will always be a communist.
Nganasho lokho na ube nomfutho nokukholelwa ngokuphelele.
And you've had your children for 10 years, 15 years, 20 years. Are they Christians? Do they know the Lord? Have they experienced Him?
When usuhlaleke nezakho ingane iminyaka eyishumi iminyaka eyishumi nanhlanu ingabe sezamaKristu sezihlangene nenkosi.
Maybe the communists do a better job than you as a Christian.
Mama makhomani senza umsebenzi ongcono kunawe wena mKristu.
Knowledge is something that will bring them halfway, but only a personal experience will bring them to meet God.
Ulwazi liyobathatha nje ingxenye endlela kodwa ukuhlangabezana naye uNkulunkulu ikhona okuyobathatha ibanga lonke.
The statistics of second generation Christians.
Kuyakhulunywa futhi kwenziwa ucwaningo ngaba Kristu ezulwane sesibili.
Survey done, the parents were Christian. What does the next generation say?
Kwenziwa inhlolovo abazali bebe amaKristu izulwane silandelayo sinjani.
Second generation, only 73% believe in God. Believe that there's a God.
Uma sekuya kwizulwane sesibili, bangu 73% kuphela abakholwa ukuthi ukhona nje kokuba khona uNkulunkulu.
Importance of the religion. Only 61% of second generation said religion is important.
Ukubaluleka kokukholwa ke khona. Baba u 61% kuphela kwizulwane sesibili abakubona ukukholwa kusabalulekile.
Now listen to this. Attendance of religious services once per week. Second generation, how many attend a service once a week? 44%.
Ukuya ke enkonzweni kanye nje ngesonto kulesizukulwane sesibili kuba u 46% kuphela osaye enkonzweni.
Participate in church activities, prayer once a week, 25%. This is a survey done under Christians.
Leli ucwaningo lwenziwe phakathi kwamaKristu abasebandakanyake nezinto ezenzeka enkonzweni.
Second generation that believe your religion should be a source of what's right and wrong, 37%.
Kwisizukulwane sesibili abasakholwa ukuthi ukholwa yikhona okumele kukuhlukanisele okuhle nokubi, bawu 37% kuphela.
Reading scripture once per week, just once a week, 38%.
Abakwazi ukufunda imibhalo kanye nje ngevika akwazi ukufunda umbhalo u 38%.
That's a second generation Christian.
Loke umzalwane wezukulwane sesibili.
Can we work with a number like that? You think God will be with us if the next generation is at 30%?
Uma ngabe singasebenzisa sisebenze ngalezi zibalo, ucathi uNkulunkulu angaba nathi?
We'll be guilty before God.
Siyakuba necala phambi kwakho uNkulunkulu.
I'm closing with the last point.
Ngiyaphetha ngepoint lokugcina.
Just in short, these days I was reading again about the Hebrides revival and something struck me.
Kafushane nje kulezi insuku ngifunda ngemvuselelo yama Hebrides kwangithinta ukuthize kuyona.
There's a date to it. 1949 to 1953.
Kutakuswela ngonyaka 1949 kuya kunyaka ka 1953.
It ended in 1953.
Yaqala lapho leyo mvuselelo 49 yaphela ngo 53.
Why?
Ngani na?
There's not much written about it. I'm looking for information and I'll still study it, but why did it come to an end?
Akukuningi okubhaliwe ngawo le mvuselelo bengizama ukuthola akukuningi kodwa yaphela yaqedwa yini na?
It could be, maybe that God just wanted to reveal himself for those years.
Kungenza ukuthi uNkulunkulu ethanda ukubazambule nje le umnyaka kuphela.
I don't know.
Angazi.
But it could also be that something went wrong.
Kodwa kungenzeka futhi ukuthi kukhona ungahambanga kahle.
But it came to an end, and so you read about many revivals. Where there's an end date, then it comes to an end. And I think, why? What did the people do?
Yahamba yahamba yafinyelela esiphethweni lemvuselelo. Uyafunda nangezinye imvuselelo uthi zahamba zahamba zaphela ngani na?
We often talk about what happens in a revival. But maybe we must talk one day about the dangers The dangerous things that stops revivals.
Sesikhulume kaningi ukuthi kwenzakaleni emvuselelweni. Kodwa mhlambi kwesikhathi sombele sikhulume ngezingozi ezingaba khona kwimvuselelo.
So that we are aware and that we look out and that we are cautious for it.
Ukuze siqaphele sibhekisise.
In the Hebrides revival, the two ladies that started the revival, in one article they said, people gave men the honor and not God.
Kulemvuselelo yamaBrigids bayabhala abanye ababili abesifazana ababekhona ukuthi abantu badumisa abantu esikhundleni sokuthi badumisa uNkulunkulu.
This is a heartbreaking thing if you read it.
Kuyinto edabukisayo uma uyifunda.
And these are the same two that started, and they said, it was as if the glory had departed. If we don't give him the glory, if we don't give God the glory, he may never come back to our island again.
Uma singamniki uNkulunkulu udumo, kungenzeka ukuba ngaphinda buye esiqhingini sethu.
It is God's work. It's not my work. I'm a part of it, and I want to be a part of it, but it's God's work.
Kumsebenzi kaNkulunkulu, akuwona umsebenzi wami, ngiyingxenye yawo, futhi ngiyathanda ukuba ingxenye yawo, kodwa ungokaNkulunkulu.
And we must give him the glory and give him the honor to guide us.
Kumele sinikezene udumo, sinikena futhi lelo dumo lokuthi kube uyena osiholayo.
Other things they list that came that brought revival to an end: lack of unity.
Ezinye izinto abayibhala phansi ezenza ukuthi lemvuselelo finyelele siphethweni ubunye bebungasekho.
Lack of unity. Is there someone you're not one with?
Ubunye bebungasekho. Ngabe ukhona umuntu ongasemunye naye?
You will stop God's working in your house.
Uyonqamula umsebenzi kaNkulunkulu ngisho nasendlini yakho.
Pride,
uyiqhenya,
lack of obedience,
ukungalaleli,
obedience to God,
ungamlaleli uNkulunkulu,
neglect of revival principles,
ukungalaleli ukuhambisa ngezimiso zemvuselelo,
neglect of the things God showed us through the revival and through our forefathers,
ukunganaki sidebesele lezo zinto uNkulunkulu asikhombisa zona.
Neglect to hold on to those principles. Failure to mature. God comes, shows you something, and we don't learn. We don't mature, we don't grow, we sit with that same thing year after year.
Kulunkulu afike, asifundise into. Singakhuli singadluli kulonto sihlale nezinto iminyaka ngeminyaka.
Holy Spirit not in control.
Moya ingcwele kungase wona oholayo.
I think there's many more one can talk about.
About kuningi kakhulu umuntu angakhuluma ngakho.
Dear friends, this is God's work.
Mhlobo umsebenzi kaNkulunkulu.
And if we want God's work to continue, God needs to be in control.
Uma sifuna ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke, kumele kube uNkulunkulu.
He needs to guide us. He needs to show us.
Yena okumele ukuthi uNkulunkulu asihole, yena okumele asikhombise.
We need to be obedient and accept it.
Sina sidinga nje ukuthi silalele sokwamukela.
100% fully.
Sikulalele futhi ngokuphelele.
Otherwise we will lose it.
Mangenjalo kuyosilahlekela.
Joshua was faithful right to the end. The nation of Israel, you can go and read it right at the end. The nation of Israel was obedient to God right to the end of his life.
Joshua walalela kwaze kwaba sekugcineni, ungafunda isizwe sakwaIsrael samlalela kwaze kwaba sekugcineni kwempilo yakhe.
And that is reachable for each one of us.
Lokho kuyinto engafinyeleleka nakithina sonke.
If I'm obedient there where I am, in my family, at work,
mangilalela lapho la ngikhona, isekhaya, isemsebenzini,
there God can work.
Nkulunkulu angasebenza.
Don't say I'm not the leader. There where you are, God must work.
Ungathi hayi angena umholi mina, kodwa lapho la ukhona
And then this work will continue. May God be merciful to us, and may we have obedient hearts. Let's still close and pray. Lord, your word is a lamp to our feet. You have given us everything we need. Every example we need. Every word that we need. So that we can be obedient and follow you. You have given us your Holy Spirit, who can guide us. Please give us an ear to hear. And Lord, if there's anything in our lives not pleasing to you, Lord, please speak to us. Please don't hold it from us. Speak to us, correct us, and help us. And may we be obedient to you so that your work will continue. Lord, we pray as we part from here that you will go with each one and that your words will not turn back void. We pray this for your kingdom. And Lord, we thank you for the people that's gone ahead of us, Reverend Stegan, all the co-workers, those you've given us, who taught us and who showed us the way. And we thank you for them. We pray this all, trusting in your name. Amen.
Amen.